msebenzini selisini la itivuka lemsebenzini selisini la
welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi.
It's late nights and early mornings that'll pay off. My mama couch, I had to get off. Ironic how you gotta work hard to live soft. Baby teen, lam shabi nix and beanie and I'm ready for war, let's go. When jalo teen game, ungazo tata my chance. So bamba ngama left and right, sunny. Pervader moving, there's no stop for me. Yo, I'm the boss, homie. EGPS, it is your top buddy. Sanza nos nana loot, sikala pansi akona pezul. Sipuma glemi kuku gotwa nonzo sfika pezul. Sing nana loot, sikala pansi akona pezul. Sipuma glemi kuku gotwa nonzo
sfika pezul. Well, love a vuga sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka sile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi.
Sukuma gazi nami angeke uyithole uhlele khoneni umthandazo yogogo sigcinile noma singazishonephi ukuthi sibuye noplastic ejardini twice in akukholula but siyakhona phambili thina sizilwela nempumelelo nqetshele ngabantu bavalile siyagogoda ifa bavuli le rifa ngifuna ukuningi mina netile sinkwa ishimane sinkwa noma nayimina amamitha
sasalo singanalutho siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu singanalutho siqala phansi yakhona phezulu siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi welova vuka kusile sokhuphuka befunga sebeqedile ngithi umdala umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
ngithi vuka.